magaalada Baydhabo waliba ardayda sanadkan ku batay dugsiga sare ee iskuulaadka gobolka Baylan ka qabaday tababar uu jeetay hay'ad doorashada takhasuska jaamacadeed. Tababarkan ayaa qaban qaabiday jaamacadda Jasiira gobolka Banaadir oo ay kaaladaas jaamacadda BIU ee Baydhabo iyo waliba ku qayb galay maamulyaalka iyo waliba macallimiinta iskuulada magaalada waalidiin iyo marti sharaf kale. Waliba sidoo kale tababarkan ku faa'iidaysiday in ku badan 1500 arday oo ku qalin jibiyey iskuulaadka magaalada Baydhabo sanad dugsiyeedka 2023-2024. Ankoreen guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Jasiira dhinaca walbarashada Professor Abdullahi Hamud iyo guddoomiyaha jaamacadda Baydhabo International University Engineer Mustafa in ardayda tababarkan ku qayb gali lahaadali.
Baydhabo waxay noqotay ama guud ahaan iyo Bakoorba waxay noqdeen gobolka ugu tirada badan ardayda jaamacadda Jasiira dhigata, kadibna alumnayga jaamacadda Jasiira ka baxay ee ka muuqda magaalada Muqdisho meelo badan ka shaqeeya iyo guud ahaan Baydhabana ka shaqeeya waxay u badan yihiin ardayda ka nooga yimid magaalada Baydhabo. Marka Baydhabo si gaar ah ayay noo taabatay wanaag, iyo waxaan u haynaa fadli gaar ah ayaan u haynaa reer Baydhabo. Safarka ugu horeeya jaamacadda Jasiira oo ay gobolku aado waaye safarkan, waxaana ka bilownay inaan soo aadno magaalada Baydhabo. Markaan aragnay soo dhaweynta iyo sida magaalada Baydhabo inoo soo dhaweysa, markaan aragnana waxaan tamaninay inaan sanad walba soo laabano, waana samayn doonaa insha Allah bi ilaahi raadi.
Jaamacad kullay may iskula jarnay midowga jaamacadaha Soomaaliya iskula jarna walbadan noo dhexeeyaan walaadanta laga sheega uma ahe barogaraam oo ee naajaxan ah ee kumaha nagaw haddii ardayi form 4 sanadkan ku baahi talooyin fara badan heli maalinkii iskoolka dhakaayna may buu seminar la sii maamulkii amse maalinkii oo jaamacadda dhakaayna may buu suura seminar kale la sii.
Professor Abdirasaaq Maxamed Haashi iyo ardayda insharay habkanka fayl ee doorashada takhasuska jaamacadeed.
Dadka aan fiirsanno TikTok ha noqoto, meelo kale ha noqoto, oo aan ku dayanayno waxbarashada sey ku yihiin fiiri, aqoonta sey ku yihiin. Nin waxbarashada ka tegay oo meelaha boodbooday ma ani wax ii aqoonaya qofkan ku dayado maya. Qofkan ku dayana waa qof wax najaxay, waxbarasho ku guuleystay waa. Marka aad gashaan gadaal ha u soo noqonno, hore iyo gadaal yaa dhow horaadhow gadaal ku soo soco adkayso. Haddaa aragto fakalkatiga aad doorato ama kuliyaddii aad dooratay in xoogaa ka qaldan yihiin tala kale ku noqo, sanadkooda waa la bedeli karaa, waxba dhib male, waa la bedeli karaa. Laakiin iska hubi, fiiri cilladda ku haysataa maxay tahay. Cilladda ku haysataa hadii cilladda ku haysataa fiiri waxay tahay luqadda, ma maadadaasa, ma dadaal la'aantaada. Cilladda fiiri, cilladda daaweey. Sababaha keena jirada la daaweeyay, calaamadaha jirada kaliya lama daaweeyo. Hadda qandho, qandhadu ma jirtaa? May. Qandhadu waa calaamad jirto. Calaamad jirto waa calaamatul marad. Malaria ku haysa, kiniin laq, waxba tarto. Calaamadii. Haddaa aragta adoo imtixaankii dhacay, waa calaamad jirto. Adoo wax baran waayo, waa calaamad jirto. Jirada meeshay ka timid maxaa? Waqtigaan iyo habeysnayn. Saaxiib aan fiican baan lahayn. Qofka saaxiibka ee kula socda ee dhowrka sano aad la socoto, haddii uusan waxba kugu kordhinin, asaga dhan bedel, bedel.
Kookumida waalidiinta ardayda ee ku qayb galay iyo ninishii ku hadlay tababarka lanqowday ardayda sanadkan ku batay dugsiga sare ee doorashada takhasuska jaamacadeed geeka lanqowday.
Mayba jaani sidaas jaani isku mid la siiyay ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan ardayda gobolka Baay ee degmada Baydhabo ka sugan oo dhammaystiran dugsi sarega ama walbarashada koowaad ee dugsi sarega isugu jira. Dadkaas oo geeka la tali doono wadada iyo mara lahaayo ardayga markiisa dugsi hoos ku baha, maybaa muuqda in dugsi dhexe hoos u gudub meel muuqda dugsi sare, laakiin markii dugsi sare oo ay wadooyin badan aan muuqda, wadooyinkaas oo dadka qaar ka maran habaabeen lama meel gaas ah fakalku isku doorado isoo ka doorado arday saaxiibkii baa isku dooraday